mitima chali chogera singe mibiri chali chogera singe amaso gali galabai walira byobulumi mwesula walira byebiwundu byennyina walitegedde omukwano gwennyina chori emikono chandikuteko amatuni gakuwulira ennyindo ne ziwunyiriza emimwa ne gyesinkana ebigere ne bikunoonya emisiwa ne gyesimulula omubiri 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 guno omubiri 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 guno omubiri gwe gumbuzo tulo omubiri gwe guntu yanya omubiri gwe gunkubya bali omubiri gwe guntu yanya omubiri gwe gumbuzo tulo omubiri gwe gundwaza nendwala zinenkoga nsula mu biroto nsula kulota nga tuli ku lyato nga tuseeya tuseeya wali nyambye mukwano nompulira olukino nzigulira omutima ne kuyingira omubiri 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 guno omubiri 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 guno mitima jali jogera singe mibiri jali jogera singe amaso gali galabai walira byobulumi mwesula walira byebiwundu byennyina walitegedde omukwano gwennyina chori emikono chandikuteko amatuni gakuwulira nyindo ne ziwunyiriza emimwa ne gyesinkana ebigere ne bikunoonya emisiwa ne gyesimulula omubiri 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 guno omubiri 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 omubiri